galab wanaagsan dhammaantiin ba meel kastoo aad naga dhagaysanaysaan. Waa galab sabtiya bisha julaayna ay tahay 18 sanadka 2020-ka. xanuunka coronavirus oo weli ay isu gudbinayaan bulshooyinka victoria iyo weliba new south wales. walaac laga qabo coronavirusna waxa uu khasbay in baarlamaanka federaalka muddo 2 isbuuca la hakiyo. ~7 case oo cusub oo COVID-19 ah ayaa laga helay gobolka victoria 24 saacadood ee u dambeysay. 11 ka mida kaysaskaas ayaa lala xiriirinayaa goobo uu xanuunka hore uga dilaacay, halka 205 ay baarayaan maamulayaashu. Premierka gobolka victoria Daniel Andrews ayaa sheegay in nin iyo haweenay 80 jir ay u dhinteen xanuunka, taasoo tirada guud ee dalka oo dhan coronavirus ugu dhimatay gaarsiinaysa 118. Premierka ayaa ku booriyay dadku inay u hoggaansamaan awaamiirta xanibaadaha heerka 3 ee lagu soo rogay magaalaweynta Melbourne iyo gola deegaanka Michelshire. Wasiiradda caafimaadka gobolka victoria Jenny Makakosna waxa ay sheegtay in kaysaska cusub ay ku jiraan dad xanuunka laga helay oo ku sugan 2 goobood ama 2 xarumood oo lagu hayo dadka waayeelka, kuwaas oo ku yaala goobo ka baxsan magaalaweynta Melbourne ama baadiyaha victoria. Bethlehem Age Care oo ku taala Bendigo iyo weliba Bill Crawford Lodge oo ku taala Ballarat. Wasiiradda ayaa sheegtay in guryaha ama xarumaha lagu hayo dadka waayeelka ee gobolka oo dhan hadda loo qaybinayo afduub ama masks. waxaan doonayaa, ayay tiri, inaan fursadan uga faa'iidaysto inaan u mahad celiyo dhiggayga federaalka. Waa wasiirka caafimaadka Greg Hunt oo isagu ku dhawaaqay in masks ama afduubkaas la siinayo dhammaan shaqaalaha ka shaqeeya xarumaha dadka waayeelka lagu hayo ee gobolka victoria. dhanka New South Walesna, hoteelka Crossroads oo ku yaala Sydney oo xanuunku uu ka dilaacay ayaa hadda lala xiriirinayaa kaysas gaaraya 45. wasaaradda caafimaadka gobolka New South Wales ayaa sheegtay in 15 kays oo cusub la helay gobolkaasi laga helay 24 saacadood ee u dambeysay. kaysaska la helay qaarkood ayaa sidoo kale waxaa lala xiriirinayaa goobta lagu jimicsado ee Planet Fitness Gym oo ku taala Kasula, McDonald's oo ku yaala Albion Park, iyo weliba Soldiers Club Bistro oo ku taala Batemans Bay. West Australiana waxay shaacisay inay heleen 3 kays oo cusub oo xanuunka coronavirusa oo mid ka mida dadkaasi uu weli xanuunka qabo. 2 ka mida dadka caabuqa laga helay ayuu xanuunku hore ugu dhacay, waxaana lala xiriirinayaa markabyadii dalxiiska, halka qofka kalena uu yahay nin injineera oo Romaniana oo 43 jira. ninkan ayaa Australia ku soo galay diyaaradda Emirates waqti hore. dowladda federaalkuna waxay meesha ka saartay fikradda ah in la qabto shirar dhanka online-ka kadib markii baarlamaanka howlihiisii la hakiyay 2 isbuuc bisha soo socota. baarlamaanka ayaan dib u bilaabin doonin sidii lagu waday 24 August, iyadoo laga cabsi qabo xanuunka ku faafay waa coronaviruska ku faafay gobollada Victoria iyo New South Wales. welina waxaan ku jirnaa gobolka victoria. premierka gobolkan Daniel Andrews ayaa sheegay in mid ka mid ah saraha ku yaala xaafadaha North Melbourne oo xanibaad adag ay saarnaayeen 14 maalmood oo u dambeysay xanibaadaasi laga qaadi doono habeen barkii caawo, balse premierka ayaa sheegay in taasi macnaheedu aysan ahayn in dhammaanba dadka sartaasi ama dhismahaasi degan la sii dayn doono. premierka oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Melbourne maanta ayaa waxa uu sheegay in 3 meelood oo meel dadka degan sartaasi ama xanuunka laga helay ama dad laga helay ay la kulmeen, sidaas daraaddeedna ay ku sii jiri doonaan maalmo kale halkaasi. premierka ayaa u ballanqaaday dadka lagu reebaya inay guryahooda ku sii jiraan in la siin doono waxyaalihii hore loo siin jiray sida cuntooyinka iyo adeegyada kale oo markaasi aysan iyagu soo gadan karin. koox khubaro dhakhaatiira ayaa ku baaqaya in gebi ahaanba lasoo rogo nidaam lagu baabi'inayo ama lagu suulinayo COVID-19 iyadoo lasoo rogayo xanibaado adag oo la saaro dhammaan iskuullada iyo weliba dukaamada. Warbixin ay ku qoreen khubaradani Medical Journal of Australia ayay dhakhaatiirtan caanka waxa ay ku tilmaameen istaraatiijiyad ka kooban 10 qodob oo ay ku jiraan in dadka lagu khasbo inay xirtaan afduubka ama mask, iyo sidoo kale in lasoo yareeyo dadka lagu tilmaamo shaqaalaha daruuriga ah si dad badani ay guryahooda u joogaan. Kooxdan dhakhaatiirta oo uu hogaaminayo Professor Tony Blakely oo ah nin ku takhasusay xanuunada faafa ayaa sheegay in gobolka waa Victoria looga baahan yahay inay u isticmaalaan 6 asbuuc ee hadda xanibaadaha oo ay ka jiraan magaalooyinka Melbourne iyo Michael Shire in markaasi ay ku talagalaan in xanuunka gebi ahaanba 0 ama ever laga dhigo gobolka oo dhan. Wararkii maantana intaas ayay ku eegihiin, magacayguna waa Xasan Jaamac.